nafsi, muifanye upya roho yangu mimi. Ee Mungu wangu, unihumbie moyo safi, muifanye upya roho yangu mimi. Moyo wangu umetekwa na dhambi za ulimwengu, nihurumie Bwana, uniokoe Bwana. Moyo wangu umetekwa na dhambi za ulimwengu, nihurumie Bwana, uniokoe Bwana.
Yeah, boy.